magari tizi, hapa ni quality. Magari fresh, hakuna mchezo wa mjini. Unatafuta gari nyo bila wasiwasi. Jama magari tizi, tunauza real class. Jama gari tizi, hapa ni quality. Gari safi sana, moyo unapata peace. Unatafuta gari njo bila wasiwasi. Jama magari tizi, ndio choice yako kabisa. Kuanzia benzi mpaka bima kali, hapa hakuna chenga, ni gari original mali. Unataka ndoto iwe kweli leo, jamen magari tizi anakupatia chochote uliocho. Import straight, mileage safi, bei rafiki, sio za kumiza mfuko wako kabisa. Ukija hapa utoki mikono mitupu, unachukua gari naondoka na tabasamu tu, right? Cheka body, cheka seat, hakuna stories za repeat. Ukiuliza tupo clear, hii ni deal ya kweli. Jama gari tizi, hapa ni quality. Magari fresh, hakuna mchezo wa mjini. Unatafuta gari njo bila wasiwasi. Jama magari tizi, tunauza real class. Jama gari tizi, hapa ni quality. Gari safi sana, moyo unapata peace. Unatafuta gari njo bila wasiwasi. Jama magari tizi, ndio choice yako kabisa. From compact hadi luxury ride, kila unachoangalia unakipata inside. Unaingia ukitazama, unatoka ukidrive. Kuna options za kukufit kila budget ina survive. Mabati safi, interior tight, kila detail inaonekana right. Yo, uone mwenyewe usikubali story. Jama magari tizi, wanauza with glory. Njoni wote chagua leo, sio ndoto tena, ni sasa ndio. Gari yako iko hapa karibu. Jama magari tizi, tembea uamke na smiles. Jama gari tizi, hapa ni quality. Magari fresh, hakuna mchezo wa mjini. Unatafuta gari njo bila wasiwasi. Jama magari tizi, tunauza real class. Jama gari tizi, hapa ni quality. Gari safi sana, moyo unapata peace. Unatafuta gari njo bila wasiwasi. Jama magari tizi, ndio choice yako kabisa.